Kibe
Asha.
Si wanapenda kuben Asha bo
Kibe.
Akifika kuna kuliza ni swago
Swago, 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 swago,
swago no story ni swago
Swago, 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 swago
Regese mama tuwe pereka
swago Swago, 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 swago
Akona cha story ni swago
Swago, 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 swago,
swago Umanisha nini?
Uyo dada ajafata kideo
Ati nini?
Amefata kweche kweche
Atakati kwako
Uyo dada ajafata mazore Amefata kweche kweche
Ujui kuikatikia usifai shanga Na wanojua mapenza watoki tanga la nini
Mdora,
sikio ni ganja Mtoto mbona una nyama nyingi we ni mchaga Yo, sikaja geto uyo sodada yako uyo peleka moto uyo Ata kutangaza uyo, aisimami uyo, shauli yako uyo
Swago, 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 swago
Swago no story ni swago
Swago, 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 swago
Regese mama tuwe pereka
Swago, 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 swago
Akona cha story ni swago
Swago, 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 swago,
swago Umanisha nini?
Uyo dada, ajafata kideo
Ati nini?
Amefata kweche kweche
Atakati kwako
Uyo dada ajafata mazore Amefata kweche kweche
Akikurusu ichape, chapa Mpaka isungumuse kiluga Eti kama hivi napewaga mala chache Buda kanapenda some sugar Eti easy badie, easy badio Alipo sikia badi alizani mario Mara easy dadie, easy dadio Spako nyingi sana dadi ini kario Baka 6 in the morning Kwenye bed inapageuza jogging Ikilala ina loading Ikiludi kwenye load Akifika kuna kuoleza ni spako
Spako,
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 spako, spako, spako, spako,
spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako,
spako, spako, spako, spako, spako,
spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako,
spako, spako, spako, spako, spako,
spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako,
spako, spako, spako, spako,
spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako,
spako, spako, spako,
spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako, spako,
spako, spako, spako, spako, spako,
Uyo dada, ajafata mazore Amefata, tuichi kwe
Bebe kwa kaja geto, nkachinja Launde saba, kajimba
Ukisi mama usinga
Oya, mina kula zwala yoyotre, kasimba Usilete usta hiyo, inage usta hiyo Jafatra usta huyo Atakutangaza huyo aizimami
hiyo
shauri yako hiyo Akifika kuna kuleza ni
swago Swago, 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 swago,
swago Swago no story ni swago
Swago, 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 swago
Regese mama tuwe pereka
swago Swago, 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 swago,
swago Akona cha story ni swago
Swago, 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 swago,
swago Umanisha nini?
Uyo dada, ajafata kideo
Ati nini?
Amefata